Inyembezi zami, inyembezi zami ziweli phansi.
Khalaza, khalaza, oh khalaza, khalaza.
Kwasho mama, wathi bese kuzokusa, kuyahlwa mase kuvela ukhanya.
Khalaza, khanyezi.
Kwasho mama, wathi bese kuzokusa, kuyahlwa mase kuvela ukhanya.
Mama, mama, zia, kasha, le, nami, kasa, kasa.